studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe, on e jaam hannde alal baare sappo e jeegon lewru novembre hitande 2016. Ousmane Niall buɗɗo kabaruji ɗo nujjiide to ɓoggi janɗe to. On kumpitata wiide sakiraɓe hoorejo leydi meɗen ndi Ibrahim Boubacar Keita majji hakkille wakkatel gotel, ɓe kolli wiide tampere heewi makko. Ɗum woni sababu mum yottade makko maaro keño o heɓa hawrude e golleji COP 22 gonduɗe waɗede Marrakech ɗi. E wi dunke ande oɗo ñawnodirteɗo vaggal tagu maysage muɗum jomum matan kuɓɓu kañe ɗaɗinawoji ko wawi wadde fa jomum majji hakkille. Bonandaji gaɗoji le leydi men ndi ana cullini international crisis group hoore mabɓe kolli wiide fayso wonko yeehi yeeso e golleji ɗi ndenago wala le leydi men ndi. Bonna bandiji mbari hecci hanke Amir wuro Allah teme le région Moti o war hoore waɗi caggal mo Amiri Dogo yuwaru e jaba le laamu Dienne. Yo ɗi woni sembe kabaru ɗi hande, bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Hoorejo leydi men ndi Ibrahim Boubacar Keita le communiqué ɓe kolli wiide o majji hakkille wakkatel gotel, ɓe kolli wiide batte tampiri heewi e makko. Ɗum woni sababu mum yottade makko maaro keñe o heɓa hawrude e golleji COP 22 gonduɗe e waɗede Marrakech. Nden ɓe kolli wiide o hawna e golleji ɗi hannde fa ɓeydure ɗen faamu kadi ɗen. Omar Waygalo,
joni woni koyɗi ɗiɗi communiqué ana waɗe hollitinde wiide kanko hoorejo leydi ndi omo jogui tiiɗallaji nayriɗi bangal cellal. Micciteɗo wiide le lewru avril jaɓɓino ndu Ibrahim Boubacar Keita o yeehi le leydi sindi ton leke makko oppa fati kaye en kala hen ko keɓi fu. Ɗum waɗi so laamo waɗi communiqué le majjunɓe ko litti windemo wonno nokku no dotteɗo Marrakech nde wattu joni o ñawi ton kasen. Ɗum e tawede fu ɓe kolliti wiide oɗo ñawu hoorejo leydi ndi o wona nawniɗo. Bete hande golleji ɗana kala fuɗɗitinde to Marrakech to jokkitade no wattu wondi e waylitirade président ngaɓe gonnoɓe ton ɓe fu jiyama le oɗo batu. Battiɓe Ibrahim Boubacar Keita ɓeydu kollitino widomo haali tawede le oɗo batu kamo yiyaka ton le ñaloma ko o.
Luttidirɓe lamɓe jaɓa wiide fay hunde e ñaw hoorejo leydi muɗum ndi leydi meɗen ndi kaɓe kolli wiide ɓe gaɗanamo duwa fo hewte cellal. Dunke ande ñaw kolli wiide o ñaw noddirteɗo vaggal tagu maysage muɗum jomum matan kuɓɓu kañe ɗaɗinawoji ko wawi wadde sababu fa jomum ƴiwa e hakkille muɗum. Ka ɗum e tawere ɓe kolli wiide o wona kulɓiniɗo. Keɗen docteur Boubacar Oumar Cissé ko wi dow faccitago Abdou Sow.
Ñaw mo kalanke leydi ndi IBK wondi ko windugol hakkille ma walla mbiyen majjugol hakkille, ko tampere calɗi ɗi ma walla mbiyen ɗaɗi ɗi kañe ƴiƴam woni sababu ñaw o. Tawan ƴiƴam ɗam dogirta no haniri ni ha yetto gandi ndi. So ɗeɗo gueɗe ɗiɗi tawdiri e neɗɗo sikki ala hakkille jomum lalloto. So jomum tampi sanne ƴiƴam ɗam daroto wonan sababu nde ɓernde jomum sukkata. So ɓernde nde sukki tan wajibi hakkille jomum lalla. A tawan kadi ɗaɗi ɗi gollata sanne. Bangal safrugol tiiɗa ñabbuji kewɗi enen jogi hon ɗeɗo maale hono ñaw ƴiƴam ɓurtuɗam ma walla mbiyen diabete. Ɗum woni ñaw sukara e ko nande ɗiɗo. So ɗiɗo ñabbuji foof cuptama jomum lelnirama bangue jomum rene sanne ha o samara. Kono wiide lekki oɗo ñaw ine woodi ala lekki ñaw makko o wooda.
Fa ɓeydoro ɗon famoɗo mbawi ƴewde ɗi kabaruji fo do bembe amen page Facebook e compte Twitter e studio tamani. Bonandaji timmata gaɗoji le leydi men ndi ana cullini international crisis group e wi hooreɓe mabɓe fayse wonko yeehi yeeso e golleji ɗi ɓe kolli wiide jaam ka wala le leydi men ndi. E wi mabɓe ko ɓuuri sullininde caggal ɗum jaddinkaku o, ko ɓuuri sullini caggal jaddinkaku o ko hewgol guɓɓeɗe le leydi men ndi. E wi mabɓe laamu o hunco hoore fa ndenago heɓe le leydi meɗen ndi. Keɗe ko imirana kilu maygal lanodiri e Jean Hervé Zézékel jokko hoorejo international crisis group do feccitago Mouhamadou Samaseku.
Wakkati joni o kabaruji ɗi ana jiɓɓi fa wona sese, saabi banggue goto won golleji jarɗi yeeso hono joƴingol lambuji hakkundeji e landinal woteji. Ɗum foof e tawede malodiral e basiji hakkunde guɓe ɗe ana goodi. Ko ɓuuri hulɓinade joni yo sifa luttodiral hakkunde dabareji illamu o huncanta hoore biltotoɗi seeɗen seeɗen e kañe golleji tarkul jamɓe deƴere dariɗi feyi. Eɗum holita wiide wattu nde imadaraji politikinkoɓe ana gondi e yirwude golleji talkuru ndu ana dari. Kaɓɓorɗe ana nokkuji ɗi foof guɓe kaptoje ɗeɗon ana ɓeyda hewde ñande foof. Nder lebbi cakkiti ɗi en tawki wiide guɓe goɗɗe joƴinama. Ndenno hono ni won lontoɓe laamu o banggal golleji makko ndenama.
Temedere e sappo e taton yanaɓe gaɗɓe wullitago ana domi fa handen fa sariya doggo dow gaɗɓe yanugol ɓe. Ɗum dunke ande nation jini kuminiɓe hakke ɓiɓɓe mali kolli wiide. Silmana Baldo holli wiide torraji gonduɗe waɗede le leydi men ndi ana cullini ɗum fa sanne. O holli wiide omo yetta laamu o e golleji ɗi wondi e wadde ɗi. Keɗe ko wi Mariam Kamba Keta dow faccitago Abdoul Sow.
Pendant la crise de l'occupation
wakkati de lural yetti funnange leydi mali, leydi ndi hona bonnereɓe ma walla ben feere ndi be diina jettini yimbe be torlaaji ɓurtiɗi sanne ha tengte e waajibinde dewgal walla piggal loocol sariya tawa noon ina annda kamɓe torlaaɓe ɓe ɗum woni funnaange naaɓe ɓe ko ɓe julɓe ɓe mbaajibina yimɓe gure ɗe yo ɓe gaccu laabi diina ɓe ɓe tawi ɓe ndewa e ko ɓe ngaddi ko ndeɗo toñange ɓurti sanne ɗum saabi nde ɓeɗo rewɓe toñaaɓe ɓe ina jiɗi walleede ɓe mbaɗane fodde maɓɓe kamɓe rewɓe toñaaɓe ɓe dartoɓe potal e sariya ko ɓe capanɗe jiɗiɗo e tato kono noddaɓe naamneteɓe noamnaaɓe toñangeji maɓɓe to jige gonata hay feccere tataɓere rewɓe ɓe heddiɓe ɓe ɓe keɓani heɗaneede
le laamu motti ñande fuu bonandaji ɓuri waɗede fewtude yimɓe fuudo amiri en ɓuri heɓude torraji amiri wuro Allah e teme bomɓe sombu jaadi e yonki muɗum hecci hanke o waru hoore waɗi caggal mo amiri dogo yuwaru e jaba le laamu jenne fa ɓeydiroɗen faamu keɗeɗen Mouhamadou Bokoum
rafi deƴal no wodi e mawnude e laamu motti o jamma talatare ɓettinde nde yimɓe bondereɓe ɓe anditaka wari jonsare wuro Allah e teme e ley laamu duwanzato o yoppino gendi makko lebbi nayyi caggal koɓe kurɓinirimo balɗe tati caggal ko warti e ley wuro makko ɗo nden ɓe mbarimo yimɓe kolliti wiide kanko e laamu mali o ana wondi e dande wondu kollitiɓe wiide ɗum yo jombitel gouverneur laamu motti o holliti wiide mangal paɗe en jeehi toon fa ƴeewoya no ɗum laatiri o wi gendarme en fuɗɗan golle mum en fa andita jaati ko waɗi so o wara e ley hitan 2015 nde jonsare e hoore mum ɓiyum warama ɓen yimɓe du anditaka fa hande ɗi masibinaji ana wodi e heewude e ley diwal mottigal fa wana seese eɗen miccito jon en saare dogo e ley laamu yooru kañe e jaba e ley laamu jenne fuu ni mbardira fa hande yimɓe mbarɓe ɓe anditaka
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo toɓe studio tamani
sakiraɓe jandaro men kabaruji gonɗi les région ngaji ɓene puɗɗira en songo bandeji utti yiite dow manggal paɗe en mali hanken tesitti le laamu gawa soldasi e soldasi goto barmi hen eɓe gondi e wadde lugungoji le galleji faɓe anda gaɗuɓe o bonanda yalla eɓe naata e juuɗe gaɓe bonanda o yalla ana naata e juuɗe to bannama to caggal bonanda kessomo jaddinkoɓe gaɗi o ndenagu ana wondi e darannede ko ɓuuri manggal paɗe en temedere mo colonel goto woni hoore muɗum naati e gendi ndi illa kiki ɗe keñeɓe peccete hakkude min ngaji gon ile laamu o yimɓe kolli wiide yimɓe tomɓe kolli wiide eɗum joyini hakkillaji mabɓe wattu joni o projet kesso fuɗɗi keñe gawa darantoɗo ittude tundiji gon ile foncier ngaji almusaɗɗa muɗum ana hawra e millioji temedere e capanɗe joyyi sefa golleji ɗi ana kani waɗede le lebbi jeegon o golle waɗan fa laaɓal waɗle gendi mabɓe ndi le gendi mabɓe ndi ɗum daranto ɗu waɗan du fa gurdam mabɓe heɓe keɓa gurdam lobban ministrement darani almusaɗɗa muɗum ko ɓuuri millioji jeenayyi ɗum won ko ɓuuri millioji milliard ŋaji jeenayyi ɗum wonno ɗum hani faabirede yimɓe kulikoro ɗum wonno ko ɗum ɗon yimɓe société civile o kabaru hokkama keñen ley ñalowma gaɗaɗo kaltidal hakkude yimɓe kuminiɓe ɗum kañe e conseil régional to kulikoro to ɓe dokkidira hakkille no golleji ɗi kani waɗirede e ley o golle ɗiɗo bo dingol kabaru ñaw ɗowru waɗama keñan to yoroso to ONG gamina kañe e suudu docteur mabɓe gaɗi o golle faɓe pammina yimɓe kabaru o ñaw yalla omo sakke fa yimɓe keɓa sarri makko miccitinɗon seeɓe kabaruji ɗi Ibrahim Boubacar Keita ɓe kolli wiide ko yeyi maroko ɗum o majji hakkille wakkatel gotel ɓe kolli wiide tampiri heewi e makko ɗum wonno sababu muɗum mais yettade makko maroko keña oɓe kolli wiide o heɓa e hawrude e golleji coppe 20 gonduɗe waɗede marakech ɗi ewi dunken ande oɗo ñawnodirte ɗo vagal tagumay saji muɗum jomum matan kuɓɓu kañe ɗaɗi nawoji ko wawi wadde sababu fa jomum majji hakkille bonandaji gaɗoyile leydi men ndi ana cullini international crisis groupe hoore mabɓe kolli wiide fayso wonko yeyes e golleji gonɗiɗe waɗele leydi men ndi ɓe kolli wiide ndenago wala bandiji mbaɗi hecci hanke amairi wuuro Allah e teme les région muddi o waro hoore waɗi caggal mo amairi dogo yooru e jaba le laamu jenne ɗo kadi ɗi kabaruji hannden ka kedde heɗan wowirni yewtere nde ana yeeso wassalam
See you tomorrow.